ise batukono zile uzile angcela ngise ngise batukono zile uzile cela ngise ngise batukono zile uzile angcela ngise ngise batukono zile uzile. Hi, ngimboni lo bohlele fansit kala bantwana ay papa ay kijima 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 bayeke akakuseki lo muntu cha akatsheleki lo muntu cha kijima 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 bayeke. Ha, ngimboni lo bohlele fansit kala bantwana ay papa ay kijima 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 bayeke akakuseki lo muntu cha akatsheleki lo muntu cha kijima 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 bayeke pa wanna wash ya nacho wakiti makiti 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 ma wanna wash ya nacho kera kera lejo eish. Hi, ngimboni lo bohlele fansit kala bantwana ay papa ay kijima 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 bayeke akakuseki lo muntu cha akatsheleki lo muntu cha kijima 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 bayeke pa. Ngimboni lo bohlele fansit kala bantwana ay papa ay kijima 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 bayeke akakuseki lo muntu cha akatsheleki lo muntu cha kijima 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 bayeke pa. Kelongise ungise batukono zile uzile angcelongise ungise batukono zile uzile kelongise ungise batukono zile uzile angcelongise ungise batukono zile.